your trunk.
Na enjoy mapenzi ananipenda walai. Squeeze kibosi, acha njidai. Penzi limefana kama suti na tai. Imenoka raha tu chumbani bapana bapana. Kitandani ananichezesha shere. Nimeoza moyo, maini paka bandama. Endo kucha kani kuna kipere. Asa wezenu la tulali
kitanda cha moto.
Wakubwa tunakesha kulala
tuache watoto.
Usiku ndo hatari,
moto juu ya moto.
Tunaziama sayari,
yani jojo juu ya jojo.
Mina yeye bam bam bam. Yendo hawa miadam dam dam. Wezenu penzi letu tam tam. Mina yeye dam 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 dam.
My baby, good morning. Itika, how are you?
How are you?
Misiko fine, toka jana usiku. Nisipokuona tu honey, mi pressure ya wayu. Naogopa vinyani visikuibe my boo. Kole kole, oh, ananilisha na shiba. Kisha ananipa pole. Oh na na
na na na, oh no no no. Penda shana, I love you momo. Na tukigombana, tulize mishono. Tunajuana, tachoka midomo.
Weze nula tulali
kitanda cha moto.
Wakubwa tunakesha kulala
tuache watoto.
Usiku ndo hatari,
moto juu ya moto.
Tunaziama sayari,
yani jojo juu ya jojo.
Mina yeye bam bam bam. Yendo hawa mia dam dam dam. Weze ni penzi letu tam tam.
Tunajuana, mtachoka midomo.
Comic Slicer.